mapema. Kauna survive already, you a winner. Ukidunda down mwenyewe unajipick up. Kuwa strong maze itabidi nime speak up. Tupa ngumi hata kama haitafika. Ukijaribu jaribu baadaye itajipa. Matatizo itakuwa but usiwai give up. Itabidi we try maze uweze kuipiga.
Life so ada huku na kazana. Yes bana nitafanya ni mocha mila ni mtumwa. Gone bonami kwa ninani shida kutanda. Life kuwa blanda huku inja lazima ukaya rada. Ninasaka pesa lakini sio ni pesa. Wacha kulia kulia wacha kulia shida zimekuwa nyingi. Wacha kulia kulia wacha kulia dunia imebadilika. Kulia wacha kulia matatizo mengi. Wacha kulia kulia wacha kulia
bosi acha kulia kuzunika kubaba ikawe tulia vumilia yatatakwisha. Cheza yako game usijipate kwa shame shame. Usiwe na shame kwani yasha kutemte. Jua lisha kutem kabla ujapata fame fame. Usisake fame weza jipata kwa blame game. Yo blame game blame game.
Little Wito
jipata kwa blame game.
Wacha kulia hebu tulia. Hata kaa shida ni mo kushoto kulia. Tunazipiga mabloza kushoto kulia. Roho juu juu kama Moses Kuria. Faster faster na shika MIC. Raka kanka na tema kama risasi. Nina kisasi na ugonjwa fulani. Ingelikuwa ni kitu ningepiga risasi.
Wacha kulia kulia wacha kulia shida zimekuwa nyingi. Wacha kulia kulia wacha kulia dunia imebadilika. Kulia wacha kulia matatizo mengi. Wacha kulia kulia wacha kulia
taabu mingi ninapitia. Na cheki wakiuliza mbona mie na kawia. Sina kodi la nyumba huku baby yanadai za unga. Nikisaka za unga kicha nayo landlord anafunga. Mungu wanajua muda wake.
It's funny kuna millions kichwani. But kwa mfuko niko tu na kichwani. Hata kama sina tie, okay, sika tie. Okay, niko na ego, so you stay fly all day. Sami na cheki kwa mbali, kwa kila hali na mali. Na chapa mizani, misari, hadrani, kani, finally. Vileno shiko tazani ni gum. Tazana moto dabaki mepan. Tukiwa bamba, sini wajanja, biga machenga ni kama Zidane. So mind your own beats, usiwa Edgar Obaya. Kule DCI ni my head na my body. From offering tea to receiving my coffee. Siki nice, deny, kani yangu ni mbogi.
Wacha kulia, kulia, wacha kulia. Shida zimekuwa nyingi. Wacha kulia, kulia, wacha kulia. Dunia imebadilika. Wacha kulia, kulia, wacha kulia. Matatizo mengi.